chepuko poa uliko. Ah, beste yangu. Sometimes, sometimes. Ah, beste yangu. Utakuwa sawa uliko. Oh.
It's okay, kutokuwa okay. Uko pande gani beste yangu basi nitoke. Let's talk about it, bana man to man. Kama ni nomad, just the plan. Uko hapa, lakini akili mbali gani. Sumekuwa na mresh mali safi. Complaints nimezisikia kwa majirani. Mavita, tena karibu urushwe ndani. Vile una handle vitu, ndio urazi. Najua kutafuta kazi, ndio kazi. It's possible. Nauliza who's with me, usi lose with me.
Hey beste yangu, barua nimesaini natumai kufikie. Beste yangu, I hope uko poa uliko. Ah, beste yangu. Sometimes, sometimes. Ah, beste yangu. Utakuwa sawa uliko. Oh.
Last week another friend I can call. Ilikuwa 5-6 even I recall. Kamba na nikama kame umana. Naona kamba na nikama kama amenikana. Mimi uyo like a friend nika come through. By the bedside amekatu. Mkono kwa shavu wana wanda. Kings unajua been faithful na one guy. And the test doesn't look good. And I don't know what to do. Possible to leave, we see lose rhythm.
Hey beste yangu, barua nimesign na tumai kufikie. Beste yangu, beste yangu, I hope uko poa uliko. Ah, beste yangu. Sometimes, sometimes,
sometimes.
Beste yangu, utakuwa sawa uliko.
My friend, you okay?
Alright.
We have to check up on our friends. Remember our rights, our lives, our future. And our welfare is very important. Check up on your friends. And if you're not okay, it's okay, not to be okay, man. My friend, you will be okay.